wasiirka wasaaradda bilaanta arrimo qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwo shamse maxamed yaru iyo magaalada baydhabo ka daafurti tababar ka saabsan taageerowka ololo anqareemowka ilaalinta bilaanta ee ku qaybgalka siyaasadda iyo habraaca sharci dejinta oo yeeha gaabangaabadii wasaaradda bilaanta ee koonfur galbeed soomaaliya. Tababarka waybaa ku qaybgalay ururada bilaanta, odayaalka dhaqanka, culimo iyo bulshada intii kale, walibana tababarka usanagada doona kulan ku faa'iideyn doona guud ahaan bilaanta degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Sida ay markaas sheegtay wasiirada Marwo Shamse Maxamed Yaro, wasiirka wasaaradda bilaanta oo si rasmi ah daafurtay tababarka ayaa kala dardaarantay ku qaybgalayaalka inay diirada saaraan sidii bilaanta ay heli lahaayeen doorka siyaasadda iyo habraacyada dhanka sharci dejinta.
Haddii la eego shaqaalaha dowlada koonfur galbeed gabdho firfircoonyaed ku dhex muuqda, sida hadda dowlad goboleedyada kale way aaminsanaa intay injaran gabdho agaasimiyaal ah, way ballanaa sidii guddoomiyihiintii horteen sheegtay gabdho oo agaasimiyaal ah, agaasimiyaal guud ah. Golaha wasiirada waqti alxaadir wayba ka kooban yahay afar gabdhood oo lama wasiir lama wasiir ku xigeena ayaana fadhiya. Markii intaas u nahaysan sidaasoo kale xildhibaanada koonfur galbeed boqolkiiba ada tumishan ayaa gabdho ku ah maasha allah majar state saasoo kale dowladda koonfur galbeed oo kale aho xubnaha gabdho ee saasun ku dhex muuqdaan deegaanadiyo mar labaad mar saddexaad aan ku mahadnagay madaxweyne abdicasiis maxamed xasan maxamed afdagareen oo fursadooyinkaas qaaliga ee gabdho siiyey. Siminaarkun geebka weybaa ku hadalahay ka qaybgalka siyaasadda iyo ololeynta haweenka sidii lanka ololeeyay fadhi iyo ku qaadada fadhiga nabadeynta iyo macalin sharci dejinta. Insha allah in badan allah qabadi barnaamijyo noocan ah, haddana ma ku daalana in meyl raayi uno in sheegada ka dadaalna oo mar walba naku hadala lis buraariji lis xasuusi sidii albaab walba laka garaaca fadhi ooyo haweenka koonfur galbeed iyo aan helo fadhan xuquuqdiyo. Barnaamijku ma ka koobnaado doona degmada Baydhabo keliya, insha allah wayna diirsiin doone dowladda koonfur galbeed gobollada iyo kale lamaada gobol kale insha allah diirsiin doona hob ilaahay yar sidii xuquuqda haweenka markastiyo ka qaybgalka siyaasadda iyo muhiimna intii ku helo fadhan magaalka naftirshay hoba haween garab roogna garab mahaysa dhalinyarada quruxda badan geedka inta fadhiyada kulisho hooyaha ku orakaheen mise gabar xaasu ee waxa ku orakaheen hoo gabar mahaada fadna quruxda muwaal bada fadna kulamada oo la qoobadaw haddii magal lay fadhiya iyo haddii gabdho ku dhex muuqdaan iska quruxdoona ah way wada ogiyeen. Marka isaguna way siin faray gabdho quruxda badan oo ururada iyo gabdho kale oo ah ku qaybgalayaasha barnaamijkun ah intii isun albaab walba garaacda lanjiif lanmeshay finishay lan walanka sheenow male albaab walba intii isan garaacdan isan dadaal badan isan muujida way dareemay intii caqabado badan gabdho iyo hor yaala oo markii xil weydiiyayaan caqabado badan yoo la kulmaayaan walaaqasadan way la faday dulqaad intii lan lahaa. Haddana way la faday in mar walbaba siday un walka saxafadnay un horta un hoobalni soo galaana lan walnin diida umale sase aaminsina marka in isan inisgeeda weyna ku yaalay haddii geeka sanduuq la dhigka igaari gabir tartamayaan gabdho gabarto walaali oo codka intii oon siina wayna ku yaalay lanka magaalka ee codsho siyaan marka hore way siin ku codsaday gabdhaha reer koonfur galbeed intii isan nis helada in isan garab gaashaan nis ahaataan.
Ololo angareemowka ilaalinta bilaanta ku qaybgalowka siyaasadda iyo habraaca sharci dejinta iyo wayba qayb ku nagada doone horumarinta arrimo bilaanta ee dhanka siyaasadda.